waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
iyadoo ardaydu dib ugu soo laabanayaan dugsiyada sannad dugsiyeedkan cusub, ayay booliiska federaalka Australia ugu baaqayaan iskuullada inay si gaar ah ugu feejignaadaan calaamadaha muujin kara in arday lagu qasbayo guur qasab ah. warbixintan oo ay si wada jira noogu soo diyaariyeen Sunil Avasti iyo Jasmine Cassis ayaan ku eegaynaa. dadka badankiisa maalinka arooskoodu waxay ka mid tahay maalmaha ugu farxad badan noloshooda, laakiin haweenaydan oo aan ugu yeerana Leyla ma aha magaceeda runta ah, maalintaas waxay u ahayd mid gebi ahaanba ka fog maalin farxadeed. iyadoo oo 15 jir ah ayaa laga saaray dugsiga, waxaana lagu qasbay in ay guursato ina adeerkeed. 50 sannadood ayaa ka soo wareegtay maalinkaas. Sida ay sheegtay, waxayse sheegtay inay dhacdadaasi saartay jid khaldan intii badnayd nolosheeda.
From beginning I don't like all my life from when because I get married when I'm young 15-16 I have my son. Of course it's not
bilowgii horeba ma aanan jeclay noloshayda oo dhan sababtoo ah waxa aan guursaday anigu oo yar oo 15 jir. Wiilkayga ayaan ku dhalay 16 jir. wax sahlan iimay ahayn. aad bay iigu adkayd. wixii aan noloshayda ka soo marayna ma ay sahlanayn, ayay tiri. ninkeedii wuu dhintay. waxayse sheegtay in xanuunku weli sii socdo, islamarkaana uu saameeyey xiriirka ay la leedahay 7 caruurta ah.
Like how I told you, like nearly 13 years, still now I see psychology and I'm not young, I'm nearly 16.
Sidaan ku sheegay ku dhawaad 13 sano, ayaan weli ilaa maanta u tagaa dhakhtarka cilmi nafsiga. madda yari oo waxaan ku dhowahay 15 jir. aad baan isugu dayaa inaan faraxsanaado, laakiin ma awoodo, ayay tiri. Ran Fayid, haweeneydan la yidhaahdaa waa la taliyo qoys, waxay sheegtay in aanay iyadu laba yaabanayn qisada Leyla. waxay qisadaasi tilmaamaysaa in guurka laysku khasbo, laysku khiyaameeyo ama laysku handado uu qofka u geysto dhaawac nafsiyan ah oo aanu ka bogsanin noloshiisa oo dhan.
It will cause emotional damage, psychological damage.
Guurka qasabka ahi waxa uu keenaa dhaawac nafsi iyo shucuur oo qofka la socda noloshiisa, wuxuuna si xun u saameeyaa kalsoonida, galmada iyo awoodda uu qofku u leeyahay in uu dhiso xiriir wanaagsan oo macno leh, ayay tiri. Miss Faid iyo sidoo kale booliiska federaalka ee Australia waxay sheegeen in iskuulladu door weyn ka ciyaari karaan joojinta guurka qasabka ah ee ka jira Australia. waxaa Australia ka jira xarun la yiraahdo Australian Centre to Counter Child Exploitation oo ay booliiska federaalku hoggaamiyaan. xaruntaas oo sheegtay inay heleen cabashooyin sii kordhaya oo la xiriira guurka qasabka ah. sannad maaliyadeedkii 2024-2025 waxaa la diiwaan geliyey 118 kiis, marka la barbar dhigo 19 kiis oo sannadkii kasii horreeyey la diiwaan geliyey. Helen Schneider waa taliyaha booliiska federaalka ee arrintan u qaabilsan, waxaana sheegtay inay iskuulladu arki karaan isbeddello yaryar oo ka muuqda ardayda, kuwaasoo laga yaabo inay la xiriiraan guur qasaba, isbeddellada oo ayan cid kale arki karin, sidaa darteedna ay iskuulladu noqdaan safka 1 ee difaaca.
That schooling environment is a sector we really want to target as the Australian Federal Police. It's a sector where we know that
booliiska federaal ahaan waxaanu si gaar ah diiradda u saareynaa iskuullada, sababtoo ah halkaa ayay caruurtu xiriir dhow kula leeyihiin macallimiintooda. macallimiintu way arki karaan isbeddellada yaryara dabeecadda, mararka qaarkoodna iyaga ayaa noqon kara dadka keliya ee ogaan kara in ilmaha wax khaldan ay ku dhacayaan, ayay tiri. calaamadaha aadiga ah ee guurka qasabka waxaa ka mid noqon kara caruur xorriyadoodu aad u xadidan tahay, si joogto ah loo kormeero oo ay qoys la socdaan, ama gabdho muujinaya walaac ku saabsan safar dibadeed oo loo diyaarinayo. laakiin khubaradu waxay leeyihiin calaamadaha hore ee iskuulka laga dareemi karaa way ka duwanaan karaan kuwa la sheegay, waxaana ka mid ah ardayga oo iskuulkaba iskaga taga, saaxiibadiisa oo uu ka go'doomo, ama maalmo badan oo uu ka maqnaado dugsiga. taliya Shanader waxa ay sheegaysaa inay booliska federaalku doonayaan inay la shaqeeyaan iskuulada si loo ammaan yeelo caruurta.
Schooling communities obviously might be the only place that young people might have an outlet outside of a family circumstance where they might be at risk.
Iskuuladu mararka qaar waa meesha kaliya ay caruurtu ka heli karaan taageero ka baxsan qoyska, gaar ahaan haddii ay halis ku jiraan. Sidaa darteed, booliiska federaalku waxay doonayaan inay la shaqeeyaan dhammaan hay-adaha si loo hubiyo in caruurteennu hesho ammaan, ayay tiri. Dembiyada la xidhiidha guurka qasabka ahi waa kuwa aad u adag oo lagu mutaysto maxakamad. Ms. Schneider waxay laakiin sheegaysaa in korarkan kiisaska laga soo sheegay ee ku dhow 300 aanu macnaheedu wada ahayn in qasabka guurku dhaco marar badan.
So what we're seeing, I think it means that we are seeing more people report. It's difficult to tell whether it means there's an increase of that offending happening.
Kororka kiisaska la diiwaan geliyay macnaheedu ma aha in dembigu kordhay, balse wuxuu muujinayaa in dad badani hadda soo sheegaan. Si kastaba ha ahaatee, arrintani weli waa dhib ka jira Australia, ayay tiri. Waagii ay Leila dugsiga dhigan jirtayse, dugsigeedii ma u garanin calaamadihii ka horreeyey guurkeeda qasabka ah. Booliiskuse waxa ay rajaynayaan in wacyigelinta iyo waxbarashadu ay ka hortegi karto inay caruur kale ku dhacaan guur qasab ah. Warbixintan ay noo soo wada qoreen Sunil Avasti iyo Jasmine Cassis oo S B S ka tirsanana, intaasay ku dhan tahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.